E aku nui, e aku rahi, huri noa I te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki e nei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei kua whakatāri wahia e ngā kaunihera ārohe o tira te kāwanatanga I te kokenga o te ture SNAs. A me pēhea te whakarahi ake I ngā huarahi whai mahi ki te hunga rapu mahi I te tai tokerau. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Kua whakatāre wahia e te kaunihera ārohe I te raki o te tai tokerau, te kokenga o te ture SNAs. Me te aha, kua whakatāre wahia hoki tēnei ture e te whare miere. I ngā rangitata kua mahue ake, kua whai wā ngā mema pāremata o te rōpū reipa ki te kōrero ki ngā kai ārahi. Nā rātau anō te hīkoi I te rerenga wairua ki te kaunihera ārohe o te kai kohe kohe I whakarite. Kia tahuri atu tātou ki a Willow Jean Prime.
I whai wā māua ko Calvin ki te haramai ki Kaikohe, ki te kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki te iwi e pāna ki tēnei mea te SNA. Ka taia e rātou te whakaputa o rātou whakaro, nawe e pāna ki tēnei kaupapa. I konei māua ki te whakarongo ki wērā kōrero, me te whakahoki ngā kōrero ki roto I te parepāre mata.
Me pēhea te whakarahi ake I ngā huarahi whai mahi ki te hunga rapu mahi I te tai tokerau. Koirā te ia o te hui ka atu hei te mutunga o tēnei wiki. E ai kia huhana Linden kai ruruku Māori, he hiahia nōna kia rongo kōrero I ngā pakihi me ngā rōpū a hapori. Kia pai ai te hanga I tētahi mahere rautaki hou mō te hunga rapu mahi. Anei te reo o huhana Linden.
Te praere tū mai nei, ka tū te tahui ki te marae o Kohefata, te iwa kraka, tairāno ki te paupautanga. Kōrero e tāna ki te mahere rautaki, mahi ngiana tō mātou rōpū, me te hihia kia rongo mai I ngā pākihi Māori, ngā hapū me ngā iwi, kia hake o rātou whakaro e tāna ki ngā pakeketanga.
Kei te whakanui te reo irirangi Māori o Awa FM I ngā tau 30. Hei tā whitu whala kai whakahaere o Awa FM, nā te iwi tonu te taonga nei I hāpai I kawe, I te reo o te kāinga ki te rohe o tira te motu whānui. Kia tahuri atu tātou, kia whitu whala.
O ka nui te kō ki te tai mai ki tēnei rā whānau mō te reo irirangi Māori, E toru tekau tau pāho ai te reo o Wanganui. Mā te kaha o te iwi, hei tautoko, hei āwina, hei manaaki. Koeira te mahi o te iwi mo te taonga o te reo o Wanganui.
E takatū ana te marae o Manurewa I ngā whakaritenga, hei hāpai I a matariki me tā tātau eke ngā atu ki te tauhau Māori. Hei tātū nui a Rangi McLean, hia mano o te marae, ko te mahi hi ika me te whakatipu kai, e tahi o ngā afe-afe mahi kua whakaritea mō ngā whānau o te hapuri o te tonga o Tāmaki Makaurau.
Ko te wāhana e whāna ki te tuku atu ngā kōrero, o te hī, o te ika, nā wāhana whai I roto I te maramataka e ai ki nā kōrero waiho mai e rere ata Mākiha, kaupapa mō Matariki, te wāhana hei whakatipu mārakāri, wera momo āho e tana katoa ke te whakahaere I roto nā rā e ruane.
Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te haora, hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pākīwaha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea, every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pākīwaha on the go at wateanews.com.
Ki te riki, he pūtea e Wātea ana ki te kapatamatoa, hei whakapūmau I ngā kai tākaro ki Karapūkē, whai muri I te wehenga o ngā momo, Pēnei ia Ken Maumalo i nā tatanei. Kaore anō kia mana ngā whakapai e mea ana ko Dallin Watene Zelezniak, uri Māori nō pare hauraki, kai tākaro mō te kapapuru tōke tētahi, kei te whaiwhai haere te kapatamatoa. Hei tā Dave Kaere mā ngai hā kinakina, ahakoa he rangatahi tonu a Watene Zelezniak, he tau tōhito ia i te neiwa nā te roa o tāna noho i te aoriki NRL.
Ko ahuaro he tau tōhito i nāina ahakoa 25 noi ho te pakeke ke o Watene. A weno ko a roa ia e tākaroa nei te NRL. Tohu tērā kai roto i aia a ko ngā ahuatanga o na mātua o na tūpuna te ahua o te rangatira. Mea ngā kau mātua me ngā kuia ko te pakeke o te tangata. E hara i te mea ko te koe tērā ko te mea nui. Engari ko te wairua, ko ngā patu manawa o te tangata me tana āhei te whakahaere kapa, koe ke ko ngā mea nui.
A ka ati ake rā, e hika māka mutu ake i konei ngā pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haora, ko Leiri Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, e whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.